egwu nke a bụ maka chief eze nwaka ibie abụnye udo na ọkụzụ. Ngwa ka anyị jebe jee n'ebe a bụnye udo na ọkụzụ. Omelora abụnye melive ọkpọpụ ji dị n'ọkụzụ, ọkụ dị n'ọkụzụ, udo odogwu ị ga-adị. Omelobodo udo 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 abụnye ya ma udo ka anyị na-achọ udo nụ.
Udo na-ebute ọganihu nwa mgbe.
Udo udo egbe abụnye ya ma udo ka anyị na-achọ abụnye ọdụ enyi. Omenu abụnye ya udo nwe udo abụnye ya eziokwu na abụnye chọrọ udo udo nụ. Udo nwe udo ni udo abụnye ya ma udo ka anyị na-achọ udo nụ. Wo menu abụnye ya udo udo aligo ni udo ka anyị na-achọ udo nụ.
N'ezinụlọ na-ebikwa n'ọfụma
udo 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 abụnye ya ma udo ka anyị na-achọ abụnye ọdụ enyi. Omelobodo
Nigeria nile chọkwalị n'udo mgbe.
Udo nwe udo ni udo abụnye ya
udo
ma udo ka anyị na-achọ abụnye ọdụ enyi. Irite ọkụzụ udo udo mụ nwe udo abụnye ya ma udo ka anyị na-achọ udo nụ.
Ibu udo dụka ịfọ n'anya na-adị mgbe.
Omulive go na meni udo abụnye ya ma udo ka anyị na-achọ udo nụ. Wo menu udo udo mụ nwe udo abụnye ya ma udo ka anyị na-achọ inugo nụ.
Abụnye wagagwale n'ọkụzụ wa mmiri.
Omulive go na menwe udo abụnye ya ma udo ka anyị na-achọ udo nụ.
Mau dan rek,
ibu bawa nona barelemu.